batsara jidistu
chimzadi ya goshaye
Ikindi ya gamada
Chela tena saifeli Machangura na saifeli Chela tena saifeli
Majaga Tulusa
Ukaringa utunuseja
Anachimza,
Utomplay Saudi Nagamada
Anachimza, Utomplay Saudi Nagamada
Jabanaru, Chimza de DJ
Chela tena saifeli
Chimzadi ya goshaye
Ikindi ya gamada
Anachimza, udomplay saubi na gamada
Wasibona baboho, ayee, awash.